Kenya najivunia. Komeru kitongojini, hapa mjini nimezamia. Toto zilikuwa kuwa sajon, baragafya komziki zikamia. Mahiras, I'm sorry, hamkupenda mliposikia. Mungu amenipa kipaji nkaanza kuimba tena sesumani kakutana neraiza kanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani atiremo anavimba tapendwa na nani atajui kuimba. Sasa jogo wa chama mjini Amerika kwani Mola ndo mpaji. Sasa show na tesa na tesa and I bless my family. Ole walo niteka niteka enzi na vanga kanda mbili.
Hallelujah, 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 usifiwe milele. Hallelujah, 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 usifiwe milele. Na mama mtoto mtanga ulinikumbatia kwa mkono wako. Wengi kanidharau, wengi kanisimanga. Nikaona sifai, kumbe mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Wahenga kasema yawi yawi sasa yamekuwa. Sasa maisha imebandidika na mshukuru Mungu kwa yale yote amenitendea. Haleluya, haleluya, tukufu kwako. Haleluya, 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 usifiwe milele.
Usifiwe milele.
Haleluya,
una kama wewe.
Haleluya,
uimindiwe.
Haleluya, usifiwe milele.
Sasa show na tesa, na tesa, and I bless my family. Ole walo niteka, niteka, enzi na vanga kanda mbili.
Haleluya,
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 una kama wewe.
Haleluya, usifiwe milele.
Una bandilisha maisha.
Haleluya,
una kama wewe.
Haleluya,
utukufu kwa
haleluya, usifiwe milele.
Kanisa tunasema,